Blog Talk Radio.
Arakoze cyane Franklin Liberté muri ndirimbo ye Africa. Radio Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa tanu z'amanywa n'iminota ine isazi Washington DC, tukagira saa kumi n'imwe z'amanywa n'iminota itanu isaha z'i Buruseli Paris n'ahandi mu Rayibo hagati tukagira saa kumi n'ebyiri n'iminota itanu isazi wacu Kigali. Uno munsi turi ku wa gatandatu tariki ya cyenda Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye, ikiganiro twahaye ino nyito Jenerali Museveni na Jenerali Kagame barapfa iki. Ikiganiro mugiye kugezwaho nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Mukanya ntabwo nari muzi muri studio, reka ndebe niba yaje, bityo mufungure mikoro noneho abasuhuze dutangire ikiganiro. Ndamubonye. Dr. Theogene Rudasingwa, ndumva nkubonye.
Ndakumva neza
no gusa n'uvugira kure, ariko urasa n'uvugira kure nako.
Ntabwo nyumva neza.
Ndakumva.
Nagira ngo nguzuze Joseph kandi nsuze n'abakunzi ba radio yacu, radio dukunda twese kandi abanyarwanda bakurikirana. Ubwo ni ukubaha ikaze, wenda tudatinze Joseph twakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze mu kanya, ikiganiro kishingiye ku ibaraho yawe ni ikiganiro twise Jenerali Museveni na Jenerali Kagame barapfa iki. Aha nibutse abakunze kudukurikira, bakunze gukurikira ibikorwa byacu, ko ku itariki ya kane Werurwe hashize icyumweru, Dr. Theogene Rudasingwa yasohoye inyandiko yahaye inyito u Rwanda rwafunze imipaka yarwo na Uganda mu gihe umwuka mubi ukomeje kuzamura intera. Nyuma yo gusesengura imizi y'ikibazo hagati ya Jenerali Museveni na Jenerali Kagame, Dr. Theogene Rudasingwa yatanze impanuro zikubiye mu by'ukuri mu bice bitanu. Agira ati, hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo uwo mwuka mubi ureke gukomeza gutera indi ntera hagati y'ibyo bihugu byombi. Impanuro ya kabiri, Uganda ikwiye kwirinda icyaha Jenerali Kagame urwaho rwo gushoza intambara. Ya gatatu, Uganda n'u Rwanda bikwiye kureka gukomeza gushingira umubano wabyo kuri Jenerali Museveni no kuri Jenerali Kagame. Impanuro ya kane, umuryango wa East African Community wari wishyize mu by'ukuri mu bibazo mu gihe wemeye kuyoborwa n'umuntu nka Jenerali Paul Kagame. Impanuro ya gatanu, imyifatire ya Jenerali Kagame irangwa n'urugomo mu baturanyi ifite aho ihuriye n'igitugu ayoboranye igihugu cye cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo umuryango wa East African Community wagombye kwivanamo. Ibibazo n'ibisubizo ni nk'ibyo mbese inyandiko isa nivuga muri izo mpanuro. Nagira ngo rero nire gukomeza kukuvugira ibintu, kuko urwandiko niwe warwanditse nyuma y'uko ku itariki ya 27 z'ukwezi gushize hashize iminsi irenze 10 gatoya, Kagame yakoze ibidasanzwe bikorwa, afunga imipaka yose ihuza u Rwanda na Uganda. Kandi rero twibutse ko gufunga imipaka rwose ari ibintu biba bikomeye cyane, dore ko mu buhahirane, mu rwego rw'ubuhahirane, Uganda ifatiye runini u Rwanda, byumvikane ko na Uganda mu bucuruzi birumvikana ko u Rwanda ari ikintu nacyo kibafitiye akamaro. Ibyo byose rero birenze hafunga imipaka, hari impamvu wasesenguye, ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Joseph. Wenda aho nanatangirira ni kuri icyo ngicyo unarangirijeho uvuga mu gutangiza nyine kino kiganiro. Igihugu kidafite umwaro, banza ariko bayitangira ngo no mu Kinyarwanda Joseph, nta nyanja duturiye nini. Ibiva iwacu bigomba guca mu bindi bihugu, bigomba guca muri Uganda no muri Kenya bikajya ku mwaro wa iriya port ya Mombasa, cyangwa se bigaca muri Tanzania bijya I Dar es Salaam nibyo tuvana hanze y'igihugu kandi nibyo byinshi kurusha nibyo dutwara hanze bigomba guca muri izo nzira aina na kimwe ngira ngo Joseph niwe wize ibintu bya economy urabizi kondusha aina yo mpamvu mu byukuri ari ibyo tugurisha mu gihugu ari nibyo dusohora hanze kunguka biratugora kubera ko icyo giciro cyo gutwara ibintu hanze no kubizana mu gihugu bigomba kugenda urwo rugendo rurerure hafi birometero birenze ngira ngo muri za mayezi ngira ngo kuva Mombasa kugera iwacu ni nka mayo ngira ngo 1600 niba nibuka neza ubundi rero iyo uri igihugu
umuntu yacijanyeje kabishyira mu birometero yavuga ariko hose aho ni hafi 2000 by'ibirometero iwacu ujya kuri Tanzania ujya I Dar es Salaam cyangwa asuje I Mombasa bijya kungana
nibyo ubwo urumva rero tuvuge ari no muri East Africa ari umucuruzi ugomba gupiganwa n'uwo muri Tanzania ufite umwaro Dar es Salaam cyangwa se uwo muri Kenya urumva urushaho kunguka n'utagomba gutwara ibintu ibirometero bingana bityo ariko icyo wenda nicyo natangiragaho kugira ngo mvuge ngo ubundi igihugu kiri landlocked kiri landlocked cyangwa ubwo Joseph mu kinyarwanda umuntu yakivuga ngo iki no kuvuga
igihugu mu Rwanda nayo kiri mu mfunganwa kidakora ku nyanja kiri mu mfunganwa
kidakora ku nyanja ubundi icyo gihugu kigomba kugira diplomasi ihambaye kugira ngo kirinde ibishoboka byose kuba byagitera ikibazo ngo abaturage bacyo be gushobora gushoka cyangwa se kwinjira abanyamahanga binjire mu gihugu cyangwa se ibyo usohora hanze nibiza mu gihugu bifungirwa umupaka ibyo u Rwanda rwakoze rero mu byukuri ni ibintu mu byukuri suicide ni nk'umuntu ushaka kwiyahura gusa ni nk'igihugu gishaka kwiyahura kuko kugira ngo ufunge umupaka kandi ari wowe ukeneye kurusha n'ibindi bihugu muhanye ibyo ni ibintu mu byukuri ubundi bidasanzwe na buri muntu wese wicara niba hari umunyarwanda wicara ngo yibaze kandi twese tugomba kuba abenshi tubyibaza n'umunyamahanga urimo gukurikirana uyu mubano hagati y'u Rwanda na Uganda agomba kuba yibaza atari ko se Kagame General Kagame n'iki gihugu cy'u Rwanda baratekereza iki kuba bafunga umupaka kandi aribo bawukeneye nibyo rero aho natangiriye muri iyo nyandiko ni ukwibaza ngo ese ibyo biraterwa n'iki niba biterwa n'imyifatire ya General Museveni uyobora Uganda niba bituruka kuri General Kagame uyobora utegeka u Rwanda ku bibazo wenda bashobora kuba bifitiye uko bategeka ibyo bihugu uko ari bibiri nibyo nagerageza gusesengura ngerageza kwerekana aho bashobora kuba bahuriye ko n'abasirikare bombi ariko n'abasirikare Museveni ava mu bwoko bw'abahima Kagame ni umututsi bose baciye mu nzira y'intambara kugira ngo bagere ku butegetsi yewe no mu mitegekere y'ibihugu byombi ushobora kugenda ureba uko bagiye bahindura itegeko nshinga kugira ngo bashobore gukomeza gutegeka uko wenda bashobora kuba ntabwo ari wenda uko bagerageza kwifata mu matora ariko nubwo bafite ibyo bahuriyeho no muri ibyo byose ngiye mvuga ubona ko ari aho Kagame na Museveni bagenda batandukana ariko cyane cyane icyo nashimangiye no mu nyandiko icyo nageragezaga kuvuga ni ukwerekana uburyo Kagame uko yagiye ku butegetsi nuko abugumyeho iki gihe cyose ari ibintu bishingiye mu by'ukuri ku bintu bya violence ibintu byo by'intambara ibintu byo kwica ibintu bitagarukira ku banyarwanda gusa nagiye nerekana uburyo yagiyeho yishe Habyarimana uko yahitanye perezida w'u Burundi uko yashyizeho Kabila muri Congo yarangiza akamwica uko yarwanye hafi n'ibiriya bihugu byose yarwanye na Angola yarwanye na Zimbabwe yarwanye na Namibia yarwanye na Uganda muri Congo muri bukije cya perezida Chikwete wa Tanzania ari ukiriho kubwa perezida muri Tanzania umwuka mubi waranze ibyo bihugu byombi hagati ya Kagame na Chikwete murabona kugeza kuri aya magingo umwuka mubi uri hagati ya Afrika y'Epfo hamwe n'u Rwanda umuntu atanibagiwe yewe n'uburyo anyuzamo mu magambo akarwana n'ubufaransa kugeza aho asa nk'aho yabwemeje kubwemeza icyaha kugira ngo akoresheje bene ibyo bintu byo kwivumbura no kuvuza induru no mbese byo ku viranse yo mu magambo kugeza igihe basa nk'aho abafaransa batangiye kuvuga bata iby'indege ntabwo tubizi tubivuyemo ndetse rimwe na rimwe akananyuzamo nabo bamufatiye runini nk'abongereza n'abanyamerika nabo mbese akabivumburaho iyo bagerageje kumubwira cyane cyane ibijyanye n'ibibazo aba yateye bigaragaraho nko kwica abatavuga rumwe nawe cyangwa se ibyo gufunga urubuga rwa politiki mu Rwanda ibyo byose nibyo navuze byerekana ko mu myifatire ye Kagame ahora ashaka kuba mu Rwanda kandi uzamurebe koko urebe iyo ibinkibi ngibi birimo mbese bihatse ikintu kinini kuko hagati y'u Rwanda na Uganda murebe umwuka uhari uje wongera ku mwuka mubi wari umaze igihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi umwuka mu by'ukuri umuntu atatinya kuvuga ko habonetse imbarutso kandi mu bihe bene ibingibi buri teka bene izo mbarutso hari ababa bazishakisha buri ruhande ruba rushobora kuzishakisha nk'uko n'abatari muri ibyo bihugu bashobora gushakisha iyo mbarutso ariko iyo ufite ibihe bitari nk'ibingibi u Rwanda n'u Burundi u Rwanda na Uganda ikibuze gusa n'imbarutso ariko intambara yo urabona ko ari cyo kintu kinini gihatswe muri iki gihe none ukibaza uti se umuntu ufunga umupaka kandi awukeneye cyane aramutse arwanye n'iyo ntambara kuko intambara ntushobora kuyirwanya ntuza imipaka yawe wayifunze turajye wabafungiye mu gihugu abaturage bashonje abikorera ku giti cyabo bacuruza batagishobora gucuruza wumve uwo mwuka uteye utyo ariko noneho niyo warwanye n'ibyo bikoresho uzifuza gukoresha muri iyo ntambara ariko noneho ukaba wishyize muri situation yaho urarwana n'u Burundi urarwana na Uganda Kongo yo wayigize akarima uhora wikoreramo ibyo ushaka wa uhora uzi ngo ntabwo ufitanye umubano mwiza n'igihugu cya Tanzania ese Kagame na DMIA abona ko iyo ntambara mu by'ukuri azarwana n'u Burundi akarwana na Uganda mu gihe kimwe n'iki gihugu cy'igihangange nka Amerika muri strategy yabo buri gihe bahora batekereza ngo ese twashobora kurwana intambara ebyiri mu gihe kimwe yes strategy was not a military strategy ya Amerika nibyo bagerageza gukora mu rwego rwa economy mu bya diplomacy mu bintu byerekeye information mu bintu bijyanye n'ibijyana byose n'intambara bahora bibaza ngo ese dushobora kurwana intambara ebyiri mu gihe kimwe muri noza mu byo baba baganiraho buri gihe bavuga ko intambara ebyiri ni maximum ushobora kurwana tekereza rero Kagame we arashaka kurwana n'u Burundi arashaka kurwana na Uganda arashaka kurwana na araho asanzwe afite ibibazo na Congo afite ibibazo na Tanzania afite ibibazo na Afrika y'Epfo azi uko ikonomi ye iteye bya bindi byo yirirwa beshya nyine numvise ngo bafite ni harya babyita ibyo gajuru ngo Kagame ngo noneho ngo u Rwanda rwoheje ibyoga ngo urumva nyine ngo ruri imbere cyane rwoheje za satellite mu kirere ngo bafite za ntuza bya bintu byo bita drones twa tuntu tutagira abashoferi tugenda hejuru aho ngaho ngo dutwara amaraso wigeze gukora ikiganiro ndakibuka cyane nasekeje cyane Yosefu uvuga ibyo bintu nyine bya za drones ngo zitwara amaraso muri za komine, akavuga ko yafunguye urugaga rukora imodoka, u Rwanda rurakora imodoka. Ibyo byose ni ibintu biri fake bitwikira imbaraga nke cyane u Rwanda rufite. Kagame ashobora kuba wenda yirengagiza, kuko hari igihe ushobora gukomeza utera imbyino nawe wiyikiriza, wageraho mbese ukazatekereza ngo koko ibyo uvuga ni ukuri. Ariko ibyo ni ibibazo u Rwanda rufite biremereye cyane bitarwemerera ko irwana bene izo ntambara, kandi iramutse ibigerageze niyo izatsindirwa muri bene iyo ntambara, kuko ntabwo izabishobora, izashobora kurwana n'ibyo bihugu byose. Kandi ari agahugu gateye kuriya, gafite intege nke cyane, gafite imibereho y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu ko bwifashe, nubwo bitwikirijwe n'ibyo bintu byose bisa nk'umuntu uri hafi gupfa ariko witotobetse amavuta arimo kota akazuba hanze. Ariko ubwo burwayi uko wakwitotobeka kose bugomba kugwitana. Nibyo bibazo rero Kagame byo afite, nibyo nageragezaga kwibaza mvuga nti ese yabagamije iki kuba ashoza bene izo ntambara, kandi hari ibyo bibazo afite, ibibazo by'imitegekere mu gihugu ari byo bimutwara gushakisha intambara hanze. Ikindi cyo nagarutsemo muri iyo nyandiko Yosefu nuko avuga ati icyo mpfa na Uganda nuko ifasha abaturwanya, akavugamo RNC, akavugamo ngo na P5, abo ba P5 ariko nibimaze iminsi bivugwa biriya bya raporo ya impuguke za Roni banditse barega ngo RNC na P5 na za FDL ngo zifashwa n'u Burundi ngo mu kurwanya mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyo nagerageje kuvuga muri make kandi twakivuzeho mu gikoramo n'ibiganiro byinshi muhoramo byigisha Yosefu na bagenzi bacu, ibyo nabyise nabivuze mu Cyongereza ijambo ngo ni nko gukubita ikiboko indogobe zapfuye, flogging ifarasi zapfuye ukajyaho zapfuye ukajyaho ukazana ikiboko ugakomeza ugakubita
ubundi zikubitwa cya kiboko cyazo hagamije kugira ngo bazikangure kwihuta cyane wenda zatangiye kuzarira cyangwa harimo kuzihana. Iyo zapfuye rero kuzikubita ikiboko nta kiburi gukora kuko ntiba yumva nyine ba yapfuye
iba yapfuye yose. Hanyuma ibyo rero numvise niwo unakurikirana amakuru ngira ngo urabizi ko ANC bavugije induru bakora mbese bavuga ko ibyo umuntu yavuze uko biri, ariko ibyo muri ANC byo ntabwo ari ibyo tubwirizwa Yosefu ari wowe yari jyewe
turayizi neza cyane
twarayishinze twayihozemo ibyatuvanye mu
twarabishinze ari niyo P5 nitwe twabikoze.
Ibyo rero iyo umuntu abivuga birabarakaza, ariko byo ni ukuri ntabwo twabitindaho. Ibyo rero Kagame kwifashisha ngo ajya muri Congo kubera FDLR ngo ararwana na Uganda kubera FDLR na RNC ngo ararwana na Museveni ngo kubera ko ari ANC, ibyo mu by'ukuri nibyo yifashisha. Ntabwo ikibazo ariho kiri, ntabwo ikibazo kiri ko kuri Museveni ngo arafasha ANC cyangwa ngo Burundi burafasha ANC cyangwa FDLR, kubera ko ibyo byo nyine ni nk'ukuntu twabivuze nta ntege bifite, nta bushobozi bifite. Ari ubushobozi mu rwego rwa ideology, ari ubushobozi mu rwego rw'imikorere. Ibyo byose FDL imaze hafi imyaka irenga 20 ibungera muri ayo mashyamba ya Congo, ari ANC. Ibyo bagiye babeshya abanyarwanda n'abayoboke ba ANC barabizi, bimwe mwagiyemo bivuga muri ibi biganiro Yosefu byo kubeshya abanyarwanda n'abo muri ba FDL, you know, abo mujya mwita ngo ni MLND CDR, bagakurikira Kayumba ngo kubera ko yabasezeranije ko ari umujenerali azagenda akarwana intambara akabavaniraho Kagame, ibyo bazapfa nyuma kuko ntabwo bazigera bahura mu bintu bijyanye n'ibikorwa cyangwa se mu bitekerezo, kuko Kayumba atekereza nka Kagame, icyo adafite ni icyo gihugu cyangwa se icyo gisirikare na DMI barwaniyemo bakabishwaniyemo umwe akarusha undi imbaraga, ariko mu bitekerezo ibitekerezo ni ibya Kagame na DMI. Ibyo ngibyo rero kuba umuntu yabivuga, ibyo ntabwo umuntu aba akoze ishyano, kandi ibyo nibyo twavuze dutandukana nabo Yozefu, urabyibuka neza. Ibyo twarabibabwiye ko aribyo ko bidutandukanije. Ibyo rero nabyo nabivuze, hanyuma icyo narangirijeho nicyo kuvuga se abantu bakora iki, ni muri ibyo bitanu wavuze nyine byo kugerageza gukangurira, nubwo ari ibibazo biremereye cyane hagati y'ibihugu, ariko kwirinda intambara hagati y'ibihugu burya ni igikorwa cy'ingirakamaro. Ubundi nicyo diplomasi ibereyeho, kubera ko ibihugu iyo byarwanye hagati yabyo, ahanini mu bihe byo turimo bizarwana byangije byinshi, bitangiriye ku Banyayuganda bazabigwamo, abanyarwanda bazabigwamo, ibyo bikorwa by'amajyambere abantu bamazemo iminsi. Urebe n'intambara zigeze kumara igihe kirekire nka Iran na Iraq, bakamara imyaka 8 barwana, bakazasubira intambara ikarangira mwarangije byinshi, cyane cyane ubuzima, ariko mukagaruka hahandi mbere y'uko mutangira intambara, uhetse ko noneho muba muyirangije nta watsinze urimo. Kuba umuntu rero yavuga ko hakorwa ibikorwa bishoboka byose kugira ngo bitsinde iyo ntambara, ntabwo ni ikintu cy'ingirakamaro. Icya kabiri ni uko ubona Kagame we arashakisha iyo ntambara cyane, arimo kuyishakisha. Sinzi niba Yozefu washoboye kumva amagambo yavuze mu mwiherero, bya bindi byo yita umwiherero, aho twara abategetsi bose b'u Rwanda bose, akajya mbese kuba kuba traumatiza, ko ari ukuba traumatiza umuntu ajyayo atazi ko azagaruka amahoro. Niyo nta niyo byatangiye nkiri, ariko nta n'imwe nigeze njyamo, kuko nabonaga nta n'umumaro bifite. Ibyo rero yavugiyemo, ubonye ibintu byo yavugiyemo, iby'ingenzi jyewe nakuyemo bibiri. Icya mbere mu by'ukuri ni uko yiyemereye ko Sendashonga Shonga ari we wamwishe, uretse ko byari bizwi.
Yego.
Ni nka bya bindi byo twita ngo ni amabanga ari muri domain public, public secret.
Yego.
Uko yabivuze avuga ko ngo Seti yari arimo guhura n'abajenerali b'Abanyayuganda bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko n'ukuntu yaje kubivuga avuga ko atabisabira imbabazi, ni nka kwa kundi yavuze amaze kwica Patrick Karegeya. Kandi ibyo urupfu rwa Sendashonga, kuba Kagame yabyiyemereye nubwo twese twari dusanzwe tubizi, bikaba byarakozwe na DMI, nagira ngo mbwire Abanyarwanda bose, angure Abanyarwanda bose harimo n'umuryango wa Seth Sendashonga, kugenera Seth Sendashonga, ko iyo nkuru yose uko byagenze Kayumba arabizi. Nagira ngo Kayumba muhe challenge, niba ari umugabo azaze kuri radio yabo, ya radio twabasigiye, twabakuburiye, radio itahuka, azaze kuri radio avuge ibyo azi ku rupfu rwa Seth Sendashonga. Kuko nk'uko Kagame yabivuze, Kagame we wa mukunda wa mwanga agira atya nyine, akagira ibyo biravurira, ibyo yakoze byose akabishyira hanze akabyirata, ariko abagamije cyane cyane gutera ubwoba Abanyarwanda ngo nuzagerageza gukora nk'ibyo abo ngabo bagerageza gukora byo kumvana, kuko we nzamwica. Urebye Kagame n'icyo abagamije cyane, iyo hajere ibintu ibihe by'imvururu nk'ibi ngibi, nibwo arushaho kuba Kagame nyakagame nyine, uko ateye akagushyira hanze uko nguko akabivuga. Ariko nagira ngo nsabe na Kayumba, ubizi neza icyo gihe wari uri mu bintu bya DMI n'iyo operation uko yagenze, arabizi, jyewe ndabizi neza kwabizi. Nagira ngo musabe azaze kuri radio itahuka azabisobanura uko byagiye kuko Kagame we yabivuze nagira ngo na Kayumba nawe yari akwiriye kuza kuri radiyo itaho kakavuga ibyazi ku rupfu rwa Sendashonga.
Azatuma Serge niwe usigaye avuga ibyatazi.
Aya ntukavuge na Serge bya bindi nigeze kuvuga ngo zirabire na Nyabukondo muri kabira. Icya kabiri navanyemo nuko ari mu bihe byo kumobiliza urumva burya bari abara bakada bose ba FPR abasirikare bose baba bahari abategetsi bose baba bahari ari muri mood yo kumobiliza iby'intambara. Ibyo rero cyane cyane Abanyarwanda ni uburenganzira bwacu, numva ari na responsibility dufite gukangurira Abanyarwanda kwirinda kuzarwana intambara yo kugumishaho Kagame, kubera ko Abanyarwanda nk'uko bigenda nibo bazayitakarizamo byinshi kurusha uko Kagame azayitakarizamo. Kandi haramutse harwanywe n'iyo ntambara, uretse ko abaturage aribo bazayigwamo bagapfushamo byinshi bakanabipfiramo, harimo n'abo basirikare b'Abanyarwanda bo yagize ingwate bo mu gisirikare, ariko na Kagame nawe ntabwo bizamusiga amahoro, kubera ko intambara uhera kuyitangiza ariko ntabwo umenya uko izarangira. Ntabwo Habyarimana yari azi ko iyo ntambara yakundaga kuvuga ko natwe twari mushoyemo, kandi aho yavugisha ukuri ariko uretsemo ko ibikorwa byo yari afite uko yategekaga igihugu nibyo byamushoye mu ntambara, ariko uko yatangiye nuko yarangiye arabizi neza ko yayiguyemo. Ibyo rero Abanyarwanda bagomba kurushaho gukangukira ibintu byo kurwana intambara za Kagame zo bazapfushama abana babo nabo bakazigwamo, kandi bazi ko bazatsindwa n'iyo ntambara, yewe na nyiri kuyishoza atazi neza uko izarangira. Ibyo bintu uko ari ibintu byo navanyemo icyo kwemera ibya Sendashonga ko ari we wamwishe, nabyo wabikuriramo Uganda, ariko n'icyo ngicyo cy'uko buriya mu by'ukuri we ari muri state yo kumobiliza aganisha mu ntambara. Abanyarwanda bakwiriye kurushaho kumenya iyo ntambara uko iteye, kugira ngo bagombe no kumenya uko bagomba kuzayifashamo. Mu gutangiza ngira ngo ndumva ari ibyo ngibyo navuga, keretse Yosefu unyunganiye cyangwa se hari ibindi ubwo twaganira.
Urakoze cyane, ntacyo utavuze mu by'ukuri wahanuye abumva, gusa rero ngo amatwi arimo urupfu nyine ntabwo yumva. Abanyarwanda ubundi bayakwiye kumva, bayakwiye kugerageza kugira akanyabugabo bakirinda mu by'ukuri urugomo ruzamuhitana Kagame ubwe, rugahitana n'Abanyarwanda batagira ingano, bakagerageza kureba uko babigenza, cyane cyane abakibishoboye kuko abenshi bahiye ubwoba. Icyo nagira ngo ngaruke, wavuze uti yiyemeye ubwe ko yishe Seth Sendashonga, ndetse naho abikuramo Uganda, kuko kugeza amagingo aya ngaya ntabwo yashyiragamo Uganda muri ibyo bintu bya Seth Sendashonga, ariko noneho nabyo yakuriyemo Uganda ngo Seth Sendashonga ari kumwe n'abajenerali b'Abaganda ngo yiteguye kuza kugira nabo Rwanda. Icyo utavuze Theogene, icyo utavuze nuko yanatangaje yuko ifungwa ry'umwicanyi wa DMI Rene Rutagungira ryamushigishe, akaba yaragerageje kwinginga Museveni ngo amufungure bikanga, ibyo bakaba babipfuye, biri mu byo bapfuye mu by'ukuri. Reka simfite audio, wenda ndifuza ko twazagaruka kuri kino kiganiro tukakora wenda icya kabiri dushyiramo na za audio z'aha bivuga. Reka nzane ibyo bya Rene Rutagungira, uko ikinyamakuru ibinyamakuru nako ni bya DMI byose byavuze, ariko reka fate inyandiko ya kimwe muri ibyo binyamakuru, no kuvuga ikinyamakuru Igihe cyo kuri uno munsi ku itariki ya 9 inyandiko yanditse bibanditse muri mu masaha 8 z'amanywa zo mu Rwanda. Ifite ino nyito, iyo nyandiko igira iti: Perezida Kagame yahishuye uko yingingiye Museveni gukemura ikibazo cy'Abanyarwanda bashimutwa. Perezida subiyemo inyito. Perezida Kagame yahishuye uko yingingiye Museveni gukemura ikibazo cy'Abanyarwanda bashimutwa. Ni inyandiko yanditswe na Evariste Nsengimana na Ferdinand Maniraguha bo mu kinyamakuru Igihe. Inyandiko iratangira igira iti: Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ntako atagize ashaka ko umubano w'u Rwanda na Uganda usagamba, ariko Museveni akigira ntibindeba, ahubwo agaha icumbi n'icyuho abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame yabigarutseho mu mwiherero wa 16 w'abayobozi bakuru watangiye kuri uyu wa 9 Werurwe i Gabiro mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare. Umukuru w'igihugu yavuze ko Uganda yagize uruhare rukomeye kugira ngo umwuka uri hagati y'ibihugu byombi urusheho kuba mubi. Abanyarwanda babigaragaza bagahindurwa abasazi, abicanyi n'ibindi. Perezida Kagame yavuze ko Uganda yagize urwitwazo umwanzuro u Rwanda rwafashe wo gufunga umupaka kubera imirimo yo kusana, nyamara ntaho bihuriye n'agatotsi kari hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Richard Sezibera yagaragaje ko imirimo yo kubaka umupaka wa Gatuna yagabanyije urujya n'uruza rw'abantu, ariko ko bizarangira muri Gicurasi. Perezida Kagame yagarutse ku Banyarwanda bajya muri Uganda bagakorerwa ibikorwa bibi birimo gufungirwa muri gereza zisanzwe n'iza gisirikare, abandi bagafungirwa hatazwi nyamara nta cyaha bashinjwa. Yavuze ko inshuro nyinshi yaganiriye na mugenzi we ariko ntagaragaza ubushake bwo kubikemura. Yakomoje ku kirego cy'umunyarwanda wahoze mu gisirikare muri za 1990, umusirikare witwa retired chief sergeant René Rutagungira n'abandi nkawe. Ati ni quotation ibya René, uwo ni Kagame. Ibya René ni ikintu naganiriyeho na perezida wa Uganda. Abantu ba RNC bahawe ububasha bwo gukorera muri Uganda, haba mu nkambi n'abasanzwe barayigiyeyo mu bundi buryo. Iyo uri mu cyiciro cy'abinjiye bitemewe muri Uganda, ibyoroshye ni ukuvuga ko uriyo utavuga rumwe na leta ukagira amahoro. Urumva ko nyine abantu mu by'ukuri ngo bahunga ubusa. Aho teoriye ni ngira ngo urumva ibya René Rutagungira umwicanyi kabuhariwe wa DMI dufitiye n'amajwi, kuko nawe yashatse kuguhitana. Ibyo ndagira ngo rwose tuzanabigarukiho tunashyiraho amajwi ye kuko twabagushe mutego tufata amajwi. Nubwo nabonye byaratangiye gusohoka ubushize, byari byaratangiye gusohoka kuri radiyo Tahuka Kayumba byitira, ni ibintu byakozwe natwe bikorwa by'umwihariko na Musonera. Ariko ibyo twabibwiye abantu, tuzumvisha abantu amajwi ya René Rutagungira, uwo muntu Kagame ariho aburanira ngo afungiye ubusa umwicanyi kabuhariwe wa DMI uticira gusa abantu muri Uganda, unakoreshwa na bakabarebe n'abandi kugira ngo bice no mu Burayi. Wowe by'umwihariko Theogene wari kuri cible, byo nzabigarura, bakuvuga bavuga ko bagomba kukwica. Harimo uriya ngutegeka police, uriya mwicanyi wari umuhungu wa Kayumba, uriya Dani Munyuza, naho iyo majwi tuzayagaruraho. Ndagira ngo rwose uzashaka kanya mu kindi kiganiro tubigarukiye. Urumva rero ko Kagame mu bimubabaje mu yoshengwe nkuko twabikekaga, harimo aba DMA Museveni yaboshye, kandi nawe unavuga uranabivuga ukavuga iriya feri ya ntagiye nakutanayivuze iriya feri ya Yuriya Kare Kayihura, wari umufatiye runini nyine mu gutuma DMI ikorera uko ishaka muri Uganda nk'uko ikorera mu Rwanda. reka dukomeze gatoya, ndagira ngo uze kugira icyo uvuga kuri Warren Rutagungira, ariko tuzabigaruke ku buryo burambuye. Inyandiko irakomeza igira iti: Perezida Kagame yavuze ko abantu muri RNC bafashijwe na Uganda begereye ba Rutagungira mu myaka nk'ibiri n'igice ishize, bashakaga ko bakorana bakabyanga kuko bari barabanye mu gisirikare babazi. Ngo abantu muri RNC ngo begereye ba Rutagungira mu myaka nk'ibiri n'igice ishize, bashaka ko bakorana bakabyanga kuko bari barabanye mu gisirikare babazi. Nyuma yo kubyanga, bahise bashinjwa kuba intasi z'u Rwanda n'abagambiriye kwica umunyarwanda batavuga rumwe narwo, barabafunga. Ati: mfite ibimenyetso kandi nabiganiriyeho na mugenzi wanjye muri Uganda, twahuye kabiri mu nama yabereye Addis Ababa, tubivuganaho. Perezida Kagame yavuze ko guverinoma ya Uganda yemeye kubafunga kuko isanzwe ishyigikiye ibikorwa bya RNC, maze bagatangira kubakorera iyicarubozo kugeza uyu munsi. Ati: mbajije Museveni, ubu ni Kagame quotation, ati: mbajije perezida wa Uganda ibiri kubera iwe, kandi bisa naho hari abamufasha bari mu butegetsi, nsanga arabizi. Hashize iminsi ibirego birahinduka, bihora bihinduka nk'uko byahindutse ejo bundi. Nyuma Perezida Museveni yaje kubwira Kagame ko icyo bamufatiye baje kumenya amakuru ko hari umuntu yishe nyamara abanyayuganda aribo birirwa bandika ko hari abitwa na leta yabo. Kagame ati: quotation, mbwira Museveni nti u Rwanda ntirushaka ibibazo n'uwariwe wese uretse nawe, twe turi mu byacu ngo dutere imbere, ibyo kwivanga mu bindi bihugu si ibyacu. Naravuze nti biri mu bubasha bwawe, ariko umenye ko ari ibihimbano, kandi bamwe muri guverinoma yawe hari abari kubafasha ngo baduhungabanyirize umutekano. Perezida Kagame yasobanuye ko Museveni yamwijeje ko azagira icyo abikoraho, ariko aho kugikora bahinduye ko bamufatanye imbunda. Uwo ni Rene Rutagungira, bahinduye ko bamufatanye imbunda, ibintu bivuzwe mu byumweru bibiri nyamara bamumaranye imyaka ibiri. U Rwanda rwa Uganda amazina y'abaturage barwo bafungiye, bamwe bayemera ko izi aho bafungiye kwiza aho bafungiye, abandi bahakana, nyamara bose nta cyaha kizwi baregwa, bituma guverinoma y'u Rwanda igira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda. Rwagakomeza nyine ngo Uganda ntiyigeze ishakira amahoro u Rwanda, nyine akajya muri bya Seti Sendashonga, ndetse akaza no ku bya Rujugiro. Ibyo tuzagenda tubigarukaho, tufite na za audio. Nagira ngo wende ugire icyo uvuga kuri Rene Rutagungira, wumvise ukuntu yatinze kuri Rene Rutagungira, ngo wi mu by'ukuri ngo byawe tujene
urabizi yose ibyare ne, rwose ndumva ntashaka kujya n'icyo mbivuga, kuko ari wowe ari na musonera nimwe mufite byinshi mugomba kubivugaho, ya ngo muzakore ikiganiro kugira ngo cyane cyane ko ibyo Kagame nabo ba Dani Munyuza bakoresheje uwo mwicanyi Rene Rutagungira yatinzeho cyane, kandi koko ugize neza kubizana Joseph, kuko burya akari ku mutima wa Kagame nako ni twese akari ku mutima wacu gasohoka mu kanwa kacu. Burya ni ibintu bimubabaza cyane, bimujena cyane, kubera ko biramurya cyane kuko azi amadosiye akubiye muri Rene Rutagungira, kuko ibibazo ubona bije bikurikirana byariye Kagame cyane, ni nk'iby'indege mu by'ukuri, ibintu bikomeye cyane kuri Kagame biramuprovoka, agafata za action rimwe na rimwe, agafata na za risk zirenze ubundi z'umuntu akwiriye kuba yakwirengera, akoresheje ubwonko bwe neza kugira ngo arebe ibyo azungukiramo n'ibyo ashobora guhomberamo. Ibya Rene Rutagungira urabona ko byamukoze ahantu, ari nabyo biza no kuri iyo dosiye ya Kareka Ihura n'ibyabaye. ibijyanye na rero ni dosiye ya Kale Kayihura ntabwo dushobora kubijyamo kubwo birareba Uganda kurusha uko bitureba ariko kubitureba none se ko Kagame yagiye kuburana kwa Kagame kumubwira ngo abanyarwanda b'inzira karengane ariko abo yita inzira karengane nyine nabo barene bitagunye n'abandi bo yakoresheje gucengera Uganda niba hari igihugu cyacengeye mu kindi mu buryo nanabivuzeho sinakizeho za leta ariko nizere ko Uganda igerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo imenye ibyo ngibyo kuba yaratahuye n'ibyo ngibyo Kagame yakoreshaga muri za operations zijyanye na Kale Kayihura uko bimfiritiye Uganda bakoresheje abantu bose none se ko twa ubuke tukiri no muri INC hari n'igihe twigeze kwandika urwandiko rurerure turimo gutakira mu 7 turimo kumutakira abantu birirwa bahohotera amanywa n'ijoro b'abanyarwanda abo bicira mu makambi y'impunzi abo bahotorera aho n'umuntu adashobora kumenya aho barengiye abo bagiye bashimuta bakasubiza mu Rwanda uba benshi baranabishe abandi aho bafungiye ntabwo umuntu ashobora kubamenya none se ko Kagame avuga uruhande rwe rwabo yohereje kwica abanyarwanda no kwica abanyayuganda yes no kwica abanyayuganda ko avuga ibyo ngibyo yabwiye Museveni sintekereza ko Museveni ntaravuga ntabwo turabisoma ngo twumve niba nawe yamubwiye atari ko turi abanyarwanda nabo mumaze kwica uko bangana kuko bimwe twagiye tubimugezaho urumva rero ko ibyo ngibyo bijyanye na iriya operation ya Kale Kayihura hari ahantu byakoze Kagame kubera ko ni nk'umujura mbese bafashe arimo kwiba ukarushaho kurakara ndetse wenda no gukora ibindi bikorwa bibi by'ubwicanyi kubera ko imigambi yawe yatahuwe ibyo rero byamukoze ahantu ahandi hantu ha kabiri ubona mbese hazanye ikibazo cyane bije binakurikirana vuba n'ibiriya bintu Yosefu iriya dosiye ya MTN idosiye ya MTN kubera buriya bucuruzi bwa Kagame hirya no hino ku isi n'uburyo mu by'ukuri u Rwanda rwacengeye MTN rukabikoresha muri Uganda mu buryo mbese bwo kugerageza kuhungabanya umutekano wa Uganda ariko cyane cyane icyo baba bagamije cya mbere ni ukureba uburyo Kagame azabikoresha guhangana n'abamurwanya niko ababitekereza Kagame ariko mu bamurwanya agashyiramo n'ibihugu biriya bintu bya MTN rero byaramurakaje cyane ni icya kabiri nacyo ibyo bintu bijyanye na Kale Kayihura ibintu bijyanye na MTN ibintu bijyanye n'indege ni ibintu bikomeye cyane byita kuri Kagame mbivuga mu cyongereza nkavuga ngo ni existential threats mbese ni ibintu existential threats mu kinyarwanda bisobanura ite za threat mu gifaransa
ni threat ni menace mu gifaransa ni menace mu gifaransa nuvuga ko imibereho mu by'ukuri ibangamiwe ibangamiye ibintu ibangamiye imibereho
ibangamiwe cyane ku giti cye yes
yego
ibyo rero arwana ni wari nyine akoresha bene ari amagambo iyo tumenyereye nyine yo kuvuga ngo nta muntu ushobora gupfukamira none se niba nta muntu ashobora gupfukamira kuki Kagame ategereza ngo hari abazamupfukamira niba wowe nta muntu upfukamira yes ariko ari na perezida Nkurunziza w'u Burundi ntabwo akwiriye kugupfukamira cyangwa se Tshisekedi wa Kongo ngo agupfukamire cyangwa se ngo Museveni wa Uganda ngo agupfukamire cyangwa se ngo n'abanyarwanda ibyo Kagame atereza ngo nta muntu yapfukamira hariho n'abandi banyarwanda badashobora gupfukamira Kagame ndi muri abo banyarwanda nanjye numva icyo kimpa ishema ko ntashobora gupfukamira Kagame kandi ndakuzi nawe Yosefu ntiwapfukamira Kagame n'abo bagenzi bacu dukorana bose ndabazi ko batashobora gupfukamira Kagame
nyamara ntabwo dushobora gupfukamira Kagame
nyamara abo avuga ngo ahanganye nabo izo za FDR na za FDU na INC ubwo atabatoratorama abakuru babo akabazani Kagame I Rwanda bakamupfukamira ni ryari aba abakoreraga Kagame bose abo yisaba yahaye amapeti y'abakoloneli n'abajenerali baraho bari mu buhunzi nkatwe twese bose ntubizi ko yabatoratoye bose bagasubira I Kigali kuko Kagame yari yabamudiployinzeho ntubizi Joseph mujya mukora ibiganiro mu bavuga bose bo ngo bari abasirikare be bakuru
bara basirikare ba Kayumba ndumva wabyitiranye
ba Kayumba nibyo navugaga ngo abo abasirikare bara abasirikare ba Kayumba ariko bo Kagame yamutezeho amaherezo bageze igihe baragenda baramufukamira basubiriwe abo muri FDR
zindi
mumaze iminsi mu bisoma makuru abongeye gutaha baje bakurikira abo barwara kabije n'abandi
rwose
ibyo rero Kagame aba yirata ngo ntawazapfukamira hariho n'abandi bantu ariko bafite umurava bakunda igihugu kandi bafite umuco bumva badashobora gupfukamira Kagame yewe nubwo yabica umugenda hazagira usigara ariko uzasigara nawe ntazamupfukamira ibyo rero mbivuze muri context nibyo byarwe ne utagungira kuko biri connected na niyo dossier ya bakari Kayihura hakaziramo ibya MTN hakaziramo ibyo by'indege buri gihe ibyo ngibyo nibyo bitera umujinya Kagame nk'ukuntu yakoze risk ihambaye cyane abatutsi bakayizira Kayizina ndavuga iri ya risk yafashe kwica Habyarimana nubwo atari we wabikoze bimwe ibyo kwica abatutsi byakozwe n'izo ntagondwa z'abahutu izo muri Mirenge CDR ariko ni nk'aho bavuze babyiniraga ku rukoma bati Kagame atumanuriye mana kuko yigishije Habyarimana nyine nabo baraza nyine basiribanga bica abo bagomba kwica ari abatutsi babiguyemo abandi DMI na Kagame b'abahutu babiraramo mu Rwanda no muri Congo barabica Kagame icyo kintu nacyo nagerageza kuzana no muri iyo article kuvuga ngo akagatsiko k'abatutsi b'abasirikare ba DMI Kagame akoresha kubera ibyo bintu byose ngo bahora bahanganye n'intambara batsinze niwo wamwirata wumva nigeze no gukoramo ikiganiro mvuga ngo bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ni nibyo ngibyo wenda mvuga ikintu sinzi narigeze kuba narigeze no kukivuga muri ahagaragara nk'uyu nk'ukuntu ngiye kubivuga ariko nibyo nanavuze muri iyo nyandiko mvuga ko hari plan hari gahunda I Kigali muri DMI n'igisirikare kwa Kagame mu gatsi kuko abantu bake cyane b'abasirikare uko batera Uganda ngo umunsi ntibanavugaga ngo nibe nk'uko mu cyongereza ari gutandukanya ijambo if cyangwa na when ni ukuvuga ngo ni ryari ariko if ni ukuvuga ngo biramutse bibaye ibyo bintu byo kuvuga ngo umunsi iyo ntambara yabaye dore uko tuzayirwana ni uku nguku ntarava mu Rwanda nyiri directeur de cabinet wa Kagame yahamagaye abasirikare b'abofisiye bakuru sinibuka neza niba Kayumba yari ahari akongera ngo yari ahari niba nibuka neza avuga mbese ibyo bintu by'ukuntu u Rwanda nirurwana na Uganda nibyo nashyize muri ya nyandiko ariko sindashyizemo za detail ariko za detail impamvu mvuga ko mbizi mbihagazeho nuko yasabye ko jyewe na General Kabarebe ko dukurira ako ka komiti k'abasirikare gusa ko gutekereza intambara hagati y'u Rwanda na Uganda bimwe byo navunguriyemo abantu gatoya n'ubu simvuga byinshi ariko ndabivuga ubwo Kagame na Kabarebe bagomba kuba bazi ibyo mvuga birimo nyine biriya byo nashyize muri ibintu byo kuvuga ukuntu barwana kuko u Rwanda n'agahugu gatoya uramutse urwanye n'ikindi gihugu kikakwinjirira urumva uburebure bw'u Rwanda ahare hare cyane ni birometero ngira ngo 400 niko u Rwanda rungana mu bintu by'intambara bavuga ngo nta depth nta
profondeur mu gifaransa profondeur
profondeur urumva igihugu urwanya n'u Rwanda rugahita rukwinjirira ntabwo waba ufite ubuhumekero nyamara wowe ushoboye gutera Uganda kuko Uganda yo ni nini ifite ubuhumekero
ubuhumekero ugomba kujya kubushakira ahanini nko muri Uganda cyangwa muri Congo iyo ugiye kurwana Congo
hanyuma ukarwanirayo ukarwanirayo
ku butaka bwa Uganda cyangwa bwa Congo yego
bwa Congo ibyo ngibyo ndabizi ariko iby'uko jyewe na James Kabarebe twari dukuriye iyo komite y'ukuntu tuzarwana na Uganda ibyo ntabwo ari ibyo ndimo guhimba ari Kagame na Kabarebe barabizi navuye mu Rwanda 2005 Joseph natangiye kuvayo 2004 ndatekereza ko ari 2003 ndatekereza ko ari 2003
ni nyuma y'ubwo
zagahunda
bya Kisangani
nyuma y'ibyo Kisangani bahora babihindura ubwo hari za revizio z'iyo plan ariko plan yo irahari ko bahora batekereza batyo urumva rero ibyo ni no kwerekana ko ako gatsiko k'abatutsi bari iruhande muri DMA iruhande rwa Kagame byatumye bagira icyo kintu cy'umwirato cyane gura batekereza ngo batsinda intambara barwana na buri wese ni bafite igisirikare gikomeye ngo mu karere niko bavuga ngo baratera ntibaterwa bituma ari Kagame ari nabo basirikare aho kumugira inama bahora batekereza gufata izindi za risks zihambaye amaherezo rero bazashokerwa izo risks zihambaye bazazigwamo izo risks zihambaye bazazigwamo ariko nyine nubwo bazazigwamo abanyarwanda bongeye gutakaza amaraso menshi kuko abana babo nibo barwana muri izo ntambara nibyo Kagame yirwa yirata ko yubatse ayo magorofa n'ibindi ibyo bintu bizasenyukiramo ndatekereza ko abakire igihe cya Habyarimana muri 1994 na mbere y'icyo gihe abenshi ubwo bukungu barabutakaje bamwe muri bo bakandagaje hariya Arusha abenshi nibo bagiye baregwa ibintu bya genocide n'ibyo byaha by'intambara ari Kagame aye nako gatsiko rero kabo batutsi ba muri ruhande nizere ko bafite ubushobozi bwo gusoma amateka neza no kureba hirya na hino ku isi neza niba bagifite ubwo bushobozi niba bafite ubwo bushobozi bwo kubireba ngo bumve yuko iyo risk bariho kugerageza gutwaramo igihugu nabo mu by'ukuri ntabwo izabavantaje na gato gusa hari byinshi byo bagiye bakora bisa nk'aho ari ibya abihebe ariko babikiriyemo Yozefu ariko ngira ngo barimo kugenda bafata risk noneho zirenze capacity yabo kuba bazirira neza
hari akantu nagira ngo nkubaze gatoya tugana ku musozo mu by'ukuri wabivuze kandi tuzabigarukaho hari aho yigize uvuga uti Kagame kubona asa n'aho yakozwe mu gisebe akaba yaturagaye rwose akavuga byose akavuga abo yishe nka basendashonga akavuga ndetse na biriya bya by'umwicanyi rene rutagungira muri operation yakoze Museveni bimwe yise guhandura imvunja yahanduye imvunja gusa rero wavuze uti Kagame muri ibyo byose kumusenyera ibyo bintu yarubatse muri Uganda abyumvamo nka existential threat ijambo warikoresheje ikibazo rero ese Museveni we kugira ngo afate risk zo kurakaza umuntu nka Kagame azi ko nyine ari ikihebe we ntahubwo yumvise ari ugupfa no gukira kwe akavuga ati ibi bintu mbiretse gutya uriya muntu nange azampitana ijambo niryawe
nibyo kuko Museveni nta yindi option yari afite kuko uretse ko byaje bitinze ariko ntako rimwe na rimwe abantu umuntu atagejeje guhanura mu byo umuntu yandika cyangwa se tuvuga duso nk'aho duhanura Uganda rimwe na rimwe mu by'ukuri dusa nk'aho dutabariza Abanyarwanda nako dutabariza Abanyarwanda ariko tunaburiramo Abanyayuganda ko infiltration yo DMI yakoze muri Uganda mu by'ukuri kandi imaze igihe urebye byari imaze kugera ahantu hakomeye cyane kandi mu mitekerereze ya Kagame imitekerereze ya Kagame buri gihe atekereza za mbese ibisubizo ku bibazo agenda ahura nabyo igisubizo cya mbere ahora atekereza no kuvuga ngo nimba mfite ikibazo na Uganda igisubizo ni ikihe we atangira kuvuga reka twice Museveni niko Kagame atekereza kandi ndahamya ko na Museveni abizi neza ko ariko Kagame atekereza yaba afite ikibazo n'u Burundi akavuga atari ko ikibazo mfitanye n'u Burundi nubwo we kandi buri gihe uzumve nta uzarebe n'iyo discours avuga bakamukomera mu mashyi n'ibyo avuga hirya no hino ahora ariwe victim abantu baramwanga abantu banga u Rwanda abantu bahora barenganya u Rwanda abantu bahora bashaka kugira nabi u Rwanda ibibazo byo Kagame afite we bwite nk'umutegetsi mubi nka dictator nk'umwicanyi ahora bitwerera abandi uzarebe mu mvugo ye nta hantu ajya avuga ko ibibazo byaturutse iwe cyangwa byaturutse ku mu gihugu cye yatekereza u Burundi rero akavuga ati buriya tugomba kuvanamo nkuru nziza agatekereza uko ari bwice nkuru nziza yaba afite ibibazo yateye ukuntu yabiteye muri Kongo kwa kundi yashyizeho Kabila yatangira gutekereza ko nawe ari umukuru w'igihugu cye agomba kukigiramo ubwisanzure agafata ibyemezo uko abibona kuko ari we ukuriye Abanyekongo bakabarebe aribo bajyanama bakagame bakuru ko bamuhindutse bakemeza Kagame ko bakwiriye kwica Kabila uko byagenze nuko nguko kimwe mu bibazo rero uribuka ko no mu bibazo cya gihe yari afitanye ibibazo na Kikwete kuko Kikwete yamubwira ati nyamuneka yaba wavuganaga n'abatavuga rumwe nawe uribuka ukuntu bamuzamukanye n'abari aba umuministre wa Kagame agashira isoni Ruiz mushiki wabo akavuga ngo Kikwete ntabwo azi gutandukanya ururo n'icyatsi kuko usigaye ubona nyine n'abari abantu ba ibyegera bya Kagame biza urabibona no kuri Sezibera nawe ubu ngubu basigaye yarize kuvuga nka Kagame mbese imvugo ye ariko urabona uko gutekereza rero kwa Kagame ko solution ya mbere ari kwica abakuru b'ibihugu icyo ni ikintu cyo Museveni agomba kubazi kuko arabizi neza azi iyo track record ya Kagame arayizi icya kabiri nuko akoresha amafaranga menshi kandi kuko Uganda ni igihugu kinini ni economy nini irimo amoko menshi atandukanye nubwo Museveni akoresha icyo gisirikare akamenya uko amanipira amatora uko amanipira za constitution ariko uzarebe Museveni yewe nabo mu ishyaka rye n'abo basirikare be abo yita historicals n'abantu babanye nayo muri NRM bageraho bakavuga amakosa ye ndetse bakajya muri opposition abo ba besije abo ba muntu n'abantu bahoranye nabo bakorana nabo bageraho bakajya muri opposition abitwa batinyefuza barwanye nawe ndetse rimwe arandahunga ariko ageze igihe akanabagarura akabareshyareshya agakoresha nyine ko abantu iyo bagiye muri opposition nkatwe barakena ibyo ngira ngo tubiziranye we Yosefu iyo abantu bagiye muri opposition barakena urumva rero akabafatanya n'ubwo bukene amaherezo bakazongera bakagaruka bagakorana nawe ntabwo instinct Museveni uko atekereza ku bantu batavugana rumwe nawe instinct ya mbere ntabwo ari ukuvuga ngo reka mbice ariko Kagame cyane iyo wakoranye nawe kurusha ndetse n'abatarakoranye nawe instinct ya mbere igisubizo cya mbere atekereza no kuvuga ngo karegeya ndamwicane Sekusenda Shonga ndamwicane Rudasingwa ndamwicane Kayumba ndamwicane ba Yosefu bandi bose abantu batavugana n'umwe nawe niba utageze igihe ngo umupfukamire umupfukamire umere nk'abo ari abo batutsi mu ishyaka mu byitwa ishyaka FPR bisigaye byakoresha nyine nabyo bikoreshwa na DMI cyangwa se ubu umuhutu wemere kumupfukamira nk'uko abo bahutu bakorera muri leta ye bamupfukamira cyangwa se bagiye muri opposition bakageza igihe bagasubira mu Rwanda bakamupfukamira ariko iyo wakoranye na Kagame ukumva koko ukwiriye kwihagararaho ukavuga ko hari n'inyungu z'abanyarwanda utavuga rumwe nawe ko agomba kuba mpindura amatwara Kagame agomba gutekereza ko agomba kukwica ibyo ngibyo rero uko atekereza yinfiltratinze society ya Uganda cyane akoresheje amafaranga anakoresheje yuko twayibayemo Kagame yayibayemo yayikozemo urebye afite uko azi society ya Uganda kurusha uko Museveni azi society y'u Rwanda n'uburyo ashobora kuyinfiltra mu guhangana na Kagame ariko ibyo ntabwo bivuze ngo ngira ngo kuba afite ukuntu azi Uganda azi na Museveni kuba hari ahantu yibeshye kubera ko ndahamya ko Uganda yiyemeje ko igomba kurwanya n'u Rwanda u Rwanda rwahatakariza byinshi kuba rero Museveni yarabihagurukiye agomba kuba hari abajyanama be bamweretse ibintu uko biteye bikabyara biriya byaba rene rutagungirana byaba kare Kayihura bikavamo ibyo bya MTN kandi urabona ko ari ibintu aho ibintu bigeze ubu ngubu kuba Museveni na Kagame bakwiyunga u Rwanda na Uganda rukagira umubano mwiza simbizi ntabwo mbihamya urabona ko ibintu bigenda bifata indi ntera Joseph
urakoze cyane rwose ariko reka nkubaze ikintu cya nyuma nako nkubwire ikintu cya nyuma nindagiza nkurekure iriya baruwa yawe iriya baruwa yawe wasohoye ku itariki ya kane za kuno kwezi turimo kwa gatatu ntabwo yashimishije Kigali na gatoya sinzi ndumva warabisomye narabikoherereje nk'ikinyamakuru cya DMI Virunga Post mu izina ry'uwita Jackson Mutabazi yasohoye inyandiko rwose waraye wanditse ku itariki ya gatanu ukeye bwaho yasohoye inyandiko yise igira iti Rudasingwaza Transparent Game in Chief Reports bukeye bwaho ku itariki ya gatandatu ikindi kinyamakuru cya DMI ikinyamakuru igihe nacyo gihita gisemura iyo nyandiko ariko kiha ino nyito inyito igira iti Theogene Rudasingwa muri Chief Reports ihatiki aho turi ku itariki ya gatandatu werurwe 2019 iyo nyandiko iratangira ryita ubwo nasomaga inyandiko mu kinyamakuru Chimp Reports cyo muri Uganda y'umunyarwanda Theogene Rudasingwa wahunze uzwi cyane i Kigali kubwo imyitwarire idahwitse byaneye kwibaza ibibazo byinshi icya mbere nibaje kuri iyo nyandiko yiswe Uganda should not fall for Rwanda's provocations agasemura ati Uganda ntize kugwa mu mutego w'ubushotoranyi bw'u Rwanda kubera iki akibaza ngo Jackson Mutabazi nyine wa DMI ngo kubera iki byanyujijwe iyo nyandiko ya ngo kubera iki yanyujijwe muri Chimp Reports ati iki kinyamakuru kizwiho gutangaza ibihuha byegamiye ku butegetsi bwa Museveni akenshi bigemurirwa na CMI urwego rw'ubutasi bwa gisirikare ISO urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ESO urwego rushinzwe umutekano wo hanze n'izindi nzego z'ubutasi za Kampala mu yandi magambo ni ibintu bike byerekeye u Rwanda bitangazwa muri Chimp Reports biba ari ukuri si gitangaza rero kuba imigani ya Rudasingwa yaranyujijwe muri icyo kinyamakuru mu yandi magambo urumva ko hariho kuba kurega nawe gukorana n'inzego z'ubutasi za Uganda kanyuma baragira bati mu nyandiko ye muri Chimp Reports Rudasingwa ashyigikira ibirego by'uko u Rwanda ruri gushotora Uganda urumva ngo ngerageze guhina urumva yuko na uri urego bikomeye cyane rwose ntibazuyaje iyo nyandiko wavuze uti Kagame muri kino gihe ibisebe bye babikozemo babishyiramo hari nk'urusenda biramurya bikamuvugisha ukuri akavuga nyine ubugome bwo bwose n'ibyo yakoze ariko n'inyandiko yawe ndabona ruko nguko urabivuga aho iki muri ibyo birego nyine byuko ngo nawe wabukora n'inzego z'ubutasi ubundi ntibajyaga babikurega za Uganda
urabizi wowe ndabinyeheje Joseph ariko urabizi ko nagusezeranye ko ndazajya mbisoma wowe ujye ubisoma cyokora wowe ujye ubisoma ariko
ndabigusomeye
urumva yaba bana atangiraga baka nyine nk'ukuntu wabivuze ibyo byose ni ibinyamateka bya DMI icya mbere nuko icyo batazi nuko kandi bazi uko isi ikora kuri iki gihe ibyo bintu byose iyo nanditse ibintu nka biriya mbishyira hanze ntabwo wenda ubwo banabizi bakurikirana ariko hari n'ibinyamateka inaha ngaha bibisohora kandi bijya kuri izo za social media ntabwo nta bucuti mfitanye na Chimp Reports ukuntu baba babonye izo nyandiko ze nanditse simpuzi nta contact ngirana na rwose na CMI abo bantu mbese bakorera intelligence za Uganda kandi ikindi ni wongera kugira ngo tuzongere tunabibutse none se ko cya gihe wibuke neza igihe nasubizaga Museveni yandikiye nkuru nziza
yego
igihe yandikiraga nkuru nziza nabwo nkamwandikira urwandiko ndetse rwo rwanagize saturation ikomeye cyane no kuri za Voice of America na BBC kuri BBC nakozeho ibiganiro bibiri cyane cyane bishingiye kuri iyo nyandiko kandi muri ibyo ngibyo mu by'ukuri ni challenge nahaga Museveni ni perezida wa Uganda ni umukuru w'izo za CMI niwe wazishyizeho ariko nanditse inyandiko kandi ndabonye ko Chimp Report yayisohoye rwose iyo nyandiko igisohoye ko ntabwo ari ryo wayibahaye ibyo rero byo bavuga ngo none se ko niba bakora CMI ibintu byo nanditse bivuga Museveni bitamutaka ariko bimubwiza ukuri ariko mu kinyabupfura no mu kumwubaha niba bishobora gusohora inyandiko nk'iyo ngiyo kuki bitasohora iyi ngiyi kandi no muri iyi nyandiko Yosefu ari byo navuze kuri Museveni ngira ngo yabisomye nawe bishobora kuba simbizi ntabivuga ariko sinzi ko byamushimiza kuko hari aho mvuga uko aho Museveni imitegekere ye yenda gusa nk'aho ari imitegekere nk'iya Kagame none se kuki ari bo bavuze nduru kurusha Museveni kandi nawe hari ibyo namuvuzeho ibyo ngibyo rero kandi uzarebe yose ibyo mvuga mba mfite ishingiro ntabwo nshobora kuvuga ibintu byo ntafitiye ubuhamya cyangwa se ntafite impamvu mbivuze cyangwa uburyo nshobora kubidifanda ndamutse mbibajije kuki nta munsi n'umwe Kagame aragira atya ati mba mutegereje ngo nzumve hari aho avuga ati ibyo Rudasingwa yigeze kuvuga cyagiye yavuga ko turi ibigarasha byo ndabyibuka yavuzemo izina ryanjye ariko mu bindi byo nandika izo za DMI zigashinyika zikavuza induru ntabwo ndabona Kagame we avuga ati ibi bintu ariko uriya ukwakunda tuka cyangwa akavuga akatuvuga uko ashaka kuvuga ngo avuge ati ibyo yavuze ntabwo ari byo ntabwo yabitinyuka kuko azi ko hari na byinshi umuntu aba afite ubutavuzi sinzi ko iyo ntuza iyo provocation Kagame abaye umuntu mwabanye mukagendana igihe kirekire imyaka ukamukorera imyaka ine ukagira ute wese no kuvuga ko ubuzi bikeya cyane nibyo mu rugo rwe iwe ikambere nzi byinshi cyane cyako gihe ntabwo meze nk'abandi bajya kubakirirwa bavuga umugore wa Kagame umugore w'abana se ba Kagame n'umugore we bahuriye n'ibi ngibyo
turi kubona umuntu aba bashaka wiki
ibyo twabirekera Kagame na DMI niko bakora bagenda bakaza mu miryango yacu bakatandukanya imiryango bakica abantu bakasenya imiryango ibyo tuzabirekera Kagame Imana niwe izabimubaza ariko ku bijyanye na politiki n'uburyo u Rwanda rutegekwa ruyoborwa n'inyungu z'abanyarwanda icyo tugikomeyeho tugifite ijwi Imana yaduhaye tuzarikoresha uko bishobotse
ndagushimiye cyane rwose niba hari icyo wifuza kongera kuri kino kiganiro ndumva tugeze ku musozo wafata rwose minota ukeneye yo gusoza uka kino kiganiro gikomeye ugasoza mu by'ukuri isaha twayirengeje tumaze no kwirenza gatoya iki ijambo ni ryawe
nta kindi nongeraho yose naba ndimo kurondogora nagira ngo nshimire abakomeje gukurikirana kino kiganiro cyacu kandi umunsi washoboye kubona iyo audio y'ibyo Kagame yavuze ubwo uzongera ntumire na bagenzi bacu tugire ibindi tugenda twongeraho ariko nagira ngo nkangurire abanyarwanda ko turi mu bihe batigeze babona turi mu bihe batigeze babona muri iyi myaka yose ibibi byo twaciyemo bikabije cyane bya bindi byo muri 1994 ibyo byo abakuru cyangwa abariho kuri icyo gihe barabizi ibi byo Kagame aganisha mu Rwanda n'abanyarwanda bakwiriye kumenya ko bifite uburemere bukomeye cyane bishobora kuzaza ari bibi birenze biriya byo babonye mu 1994 ako niba hari n'abanyayuganda batwumva kandi ndahamya ko hari abanyayuganda ndabizi neza ko bakurikirana iyi radio Yosefu hari abanyayuganda benshi banyandikiriye muri ibi bihe bishize bavuga ko bakurikirana ibiganiro byacu ibyo nabyo tubyishimire nagira ngo mbwire abanyayuganda hari byinshi nkatwe Yosefu twabaye muri Uganda ikaturera Uganda twakuriye muri izo nkambi ariko aho dukuriye abadufashije harimo na leta ya Uganda yatumye twiga mu by'ukuri nk'abandi banye Uganda kandi turi impunzi hari ibindi bihugu byinshi bidashobora no kwemerera abantu ko bagera aho twageze Uganda ikaza no gufata nubwo ujya wumva nyine Kagame na bakabarebe nabo kagatsiko k'abasirikare nyine bavuga ko Museveni nta kamaro ko nta nibyo mbese bashaka kuvuga ko niyo mfashanyo baduhaye ariko ni ukwigiza nkana kuko iyo hataza kuba risk yo Museveni nawe yafashe akemera kuba iruhande rwacu kandi mu bihe bikomeye cyane hafi amahanga arimo kumwamagana hari n'igitabo mperutse gusoma Yosefu igitabo cyanditswe n'uwari ambasaderi w'Abanyamerika icyo gihe ambasaderi David Rawson nasomye igitabo cye kuko hari igihe uburi mu mukino hagati ni nk'umurimo wo gukina umupira cyangwa se undi mukino abantu bari hanze babandi babakoma mu mashyi bakurikirana umupira wenda wahusha akavuga ariko kuki Yosefu buriya yahushije yakinnye ate hariya kuko utawurimo ariko iyo urimo nk'ukuntu twari muri biriya bintu bya FPR hari byinshi byajyaga biba ntubisobanukirwe neza nasomye icyo gitabo kuko we yashingiye kuri ku madokima ari declassified mbese bene bya bintu biba biri classifiye bikatangira ikina bakazabishyira hanze we yabigezeho access ashingira ku gitabo cyanditse yavuga uko ibintu byahaga yemeze niho nasomye ndimo gusoma pressures bashyiraga kuri Museveni zikomeye cyane hamwe ndetse benda nko kuma nka ultimatum hejuru yacu ninza mu kiganiro gitaha mu by'ukuri nzaba niteguyeho wenda nzabasomereho uza episode imwe aho yavugaga pressure washyiragaho kuri Museveni ngo mbese arekeraho kudufasha ariyo yavuyemo Yosefu niba wibuka neza igihe bashyiragaho mbese ngo abasirikare ba Loni bo gucunga umupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda sinzi niba byibuka mbere ya nibyo
ndabyibuka
byaje
neza
kuku
ndabyibuka neza
byaje kuvamo na za gomu ndetse amaherezo bikazavamo na za yunamiro minwari. Ibyo bintu rero
icyo
kubantu
kintu twari
b'Abanyayuganda
dukwiye kuzagisangiza
uko
abakunzi ba radishako rwose
rwose rwo nzaze tuzita ndarike nitegure neza nzaze nabyite kugira ngo tuzabiganireho. Ibyo rero
nzakora reka
kuko
yego
kubera ko
arimo akunzi yego
abanyayuganda n'abanyarwanda mu by'ukuri nta kibazo dufitanye hagati yacu kubera ko uko twabanye cyane cyane babaye mu buhunzi ariko nuko tubanye nuko dutwererana nuko dushyingirana n'iki byose ibyo bintu tugomba twebwe ababishoboye mu by'ukuri iyo umuntu yakubereye inshuti kumubwira ko umushima ntabwo biba bivuze kumupfukamira gushimira ntabwo bivuze gupfukamira umuntu ariko ni ukwemera ko umuntu yaguhagazeho mu bihe wari umukeneye cyane kuba ingi yari nyinyiturano ya Kagame n'ako gatsiko k'abatutsi ye nacyo kintangaza cyane kandi mu bihe byo bazi ngo igihe twari tubakeneye duhagazeho pe kuko gutsinda kwa FPR harimo factor nini cyane yuko Museveni na bagenzi be bifashe ku kibazo cyacu. Ibyo rero nagira ngo mbivuge ku mugaragaro ntabwo ari ukuvuga ko nkorera Museveni ntabwo nkorera Museveni sinkorera intelligence za Museveni ariko ndabivuga mvugisha ukuri nk'ukuntu nabikoze mwandikira muri ruriya rwandiko namubwiraga ko hari aho ntemeranya nawe uko areba Uburundi n'ibibazo by'akarere cyangwa se nk'ukuntu nanditse muri nyandiko mperutse mvuga ku bibazo hagati y'u Rwanda na Uganda. Nibyo ngibyo ngira ngo ntarondogoye Yozefu nagira ngo ndangize
ndagushimiye
kandi nshimira n'abakurikirana ibiganiro byacu.
Ndagushimiye cyane rwose nkunze nuko wiyemeje kuzaza mu kiganiro uzavuga kuri icyo gitabo cya Rawson cya Ambassador Rawson muri izo dokima zashyizwe hanze nawe byaguhishuriye byinshi cyane kuri pression yakorwa kuri Museveni ngo atabafasha bisa n'ibyemeza ibyo wagiye ukunda kuvuga uti Amerika bavuga ko yadufashije rero gikubita mu by'ukuri yafashije abifashije ibyo byaje nyuma tuzabigarukaho ikiganiro kirangiye hano nshuti mu duteze amatwi cyari ikiganiro twahaye inyito General Museveni na General Kagame barapiki ikiganiro gikomoka ku nyandiko ya Dr. Theogene Rudasingwa nari natumiye inyandiko yasohotse tariki ya kane z'ukwa gatatu aho inyandiko ya Theogene nyine yise u Rwanda rwafunze imipaka yarwo na Uganda mu gihe umwuka mubi ukomeje kuzamuka mu ntera nawe utareho nshuti zacu ukuri dushyira imbere rwose benshi batangiye kumva akamaro kwako kandi nibakomereza aho ngaho kuko nta niko kuzatsinda mu gikuri.
The land is good, the land is mine. Both we have, diamonds in mine. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. The land is good, the land is mine. Gold we have, diamonds we mine. Yes, we fight, we cover it all in blood. Tell me why we wallow in the mud. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa. Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa.
Tell me why we fight.